DJ Show.
Let's get it one more time, let's go. You know what it is when you hear this.
Boys,
48 to 019. New generation D O B E.
Music Afro on sound.
Yes, come on. Let's get it one more time, let's go.
Alfonso,
Fali Pili Famun Mama.
Shibikuwa kadokula nda kukwa za pesta.
Chapwa
Tuishinga tebushiru wakamba. Bushkubu moku imbaba dana wakamba. Pano tulikutina iwa kambanga vena. Kutike nefyo wakamba. Nikachinto mfwa kama mbala. Namponi wana nikapala. Imokalo mfwa wino kuveye pala. Kwati ni wapala. Shitimbe ni wachindi futi. Wakachero tuachinwa tuti. Weba shingo muti ya live ya kosa kwa mwati bufi. Boko na lomo nefo chasusha. Nala ingira panshinga chansusha. Bomba chila bushikwiri nshitusha. Bagai sentu sala nechusha.
Taluka kule nsuko. Natupone na fobe na mafili mboko.
Matisala ya
ikawa. Awantu mwetati wa shana kwa mula tioksi. Mwetati wa samwe.
Efi kweba wetata. Kuna chila lila madasta ya shota. Tatuwala na ngutube na pressure. Fika wa magunta nshi.
Professional music. Cast beats on the 1-2s.